Exclusive from ZambiaKids.com.
Witty beats go crazy.
Mbalule zilile.
Something different.
Witty on the Mbalule.
Stands.
Onyamata stanza.
Witty. Give me the one to come over. I am back again. Tikambe sane. Just another year. Yasila chabe. Wensevena bitamo life ni kulimba. Understand. Tikali kukushinga.
Paka imanase.
Don't listen to them.
Iba chabe chabe.
Just another year.
Yasila kake.
TSEKO 2025. Venapita mwini kapenda Nivambili vima nikweze katempa Wavuto left right and center Nitasha mulu mwini kalupema Ina dula tandizo I'm all alone Mwa ina sanduka nipanado Ambuye na papata segula nikudo Alo kwanze kamuwa I am back again tikambe sane Chasa dada ye ya sila chabe Seven and bitamo life in kulimba. Understand? Tikali kupushinga.
Paka imanase.
Don't listen to them.
Iba chape chape.
Just another year.
Yasina kake.
TSEKO 2025.
TSEKO chino chaka. Last year ina nifyanda fyanda Vika nikanga nisaenda kumalawi yeah. Nika kanda lile bushili baby Pempelo yanga inesima mbeka yeah. Baby machimo yanga yanapakisa yeah. Just in case